ngatalela Dinga 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 Sesikhathi so alina Yonke into izodibana Inxaki zoba righty Sonwabile Nanini nandinawe Hlala phakathi kwakho Impendulo zikuwe Yonwaba ke